Amérique tchédien Jurusso, au Nyamoroba, Anthony Blinken sera Israël. Akatama flana damnena, Arabu Gunka, Noé Moyen Orient, Kabni Kele damnena, wa akan ka wile bla, fere John Jonma, wala sa ka dugude unkisi Gaza. Liban, Hezbollah Nyema, Fangati Hassan Nasrallah, kakan ka djemukanke, Jumadon, asien folola, Kabni Kele ni damnena, kajira, naka djekulu mini Hamasye, djenyoyake, Noé Iran ka demeye, obina don, kele ni kungolo koro. Israël ye, Bingani kurake jumadon Hamas kan Gaza marala abeta fe aka dugu kolokan barala yoromna ka Gaza dugu lamini jabo munu blala Hamas fe nulu bajira kuslame ton kelechou bebo dugu jukorola blon no tunnelu kono ka bin Israel ka keleke minon kan no charwe munu ka nyeta be gelea o tiendu fe die kenya tomba OMS onyemro baka fola dokotoroso bisabani worola Gaza marala tani nani te barala tugu nasra worala Hamas kenya ministru soka kunafuni laban min bora alamsa don o ya jira ko mo ba kononton keme flani mwani wolongula fagara Gaza marala kabini octobre kalo kle wolulana demseni ba saba keme shegi ni mwani woro fana buchema Israel fanfe mo ba kele keme nani ni ko fagara ka keni fama uka fotaye kabini octobre kalo o kle wolulana ufa mbatu ye dugu denwe Hamas ka bingani dona wa mo keme flani binani ni ko wolekura Odona Israel fama uka fola. Alamsa don, sorasi kulu ya jira ko Israel sorasu keme saba ni bi saba ni fla fagara kabini kele damnena.